Ushona ngakuphi na simbizi umtshela ukuthi zikhiphani khona khona. Optimist, phela ndoda sizohamba i-long distance. Uyiphethe ikofi baba. Dandaza, ange. Zibibidi, rebebe zoba, bebe bazaba, zegebeza, yange. Bote chapo, cela ukuthi ufonele tapi please. Mtshela ukuthi hayi kuyahanjwa ndoda. Asho? Ango, what's up? What's up, Zeus? Hang in. Chapo.